follow DJ Gaboo on Instagram at DJ Gaboo Addy Teacher and on Twitter at DJ Gaboo _ Addy Teacher. Addy Teacher.
Skiza hizo cracks kwa ukuta ikibomoka, empire mzima ikiporomoka, Marcus aliprofesai watu watatoroka na hakuna pa kuepea. Skiza hizo sauti za cracks, yo ice ikibomoka na weather mbaya kwa focus, na inago viral kahoma, city iko under lockdown, world yenyeo iko to focus, na ita staga iko sober, juu iko in la coma, iko kwa seizure form yake ni epileptic, ni pandemic, ni size ya epic, in Italy wame run out of coffins, uneza get killed juu ya sneezing out coughing, ilikuwa ni refugees, awafai kukam, open arms kwenye border, saini cruise ships za Madon, azipokelewe juu ya homa, city iko under siege, uneza uza ring ya dire for a donut, itapidi Middle East, wame ceasefire wache komba nani anaki kama gavana is a release my monster toka jela. Skiza hizo trema underground ikiporomoka, anko toma na ukopa ju superpower pia unakopa, sicknesses haziezi pona ju disease imefanya hakuna beef ju ni lockdown ju ni world under siege, economy yenyewe imesota na watu iweno hawezi soma na tuwezi ingia kulima bila kitu kwenye stomach, na kila kitu tulipanda imshavamiwa na malocust.
Ongeza kuku, mtush, tumbukiza mguu, nadai kudish good. Inaonekana kumetokea ina ya coupe, stoke kwa room soon, ongezea maomena, stoke hoop, supu na mbustu. Mabutu butu wametokea na tools, guns na rungu, kunikosea my heart, piston, crop na blue moon. Tunaongea revolution juu, tunaongea the truth, tukiongea na my youth, wanatokea na kulute. Blaster do, nikitokea kama flu, napotezo 6 foot, na kumbuleza ni marufuku, uluketea na through, handshake Josai dude, unatumia mbu, plus kubusu ni tabu, nikubaya arif, wanaongea do or die, itabidi umongea na Christ, atongea na Mungu, get clues, uzi note, na make news, na ni hot, nikitokea ndani ya booth, jotorea, juni moi.
Mwisho, isiwe mwisho, mwisho.
Necessitate. Dear God, ni mtoto wako bahati. Ningependa tukongee. Tubonde.
One. Nina mambo Mungu, ningependa kukwambia. Naomba ruksa na muda tu. Tu. Sijui unanisikia ama dhambi zabania. Usiende mbali chu. Tunaikosa riziki baba. Tunaumia. Tunalia corona corona. Yule masikini mama asiye na njia. Au watoto wa mitaani omba omba. Mwisho isiwe mwisho, mwisho, mwisho wa dunia. Mwisho, isiwe mwisho, mwisho, mwisho wa dunia.
Hakuna show, hakuna tado, kuna chagani nijenge hizi flow.
When the fans wako lock nyumbani,
mwana inchi mfuko ikolo, anariska vya saki ataso.
Serikali tuelewe jamani,
wagetu wangu wana tuko tahabani. Street kids wakumbu kwena nani, tuokoe nelichanga jamani.
Corona, corona,
ukona kile minashai. Ulinipenda hata kama misishai.
Sama
El Shaddai.
He's an awesome God. I'm in it for such an awesome song. And I'm never lonely. I'm in it for such an awesome love. is an awesome God, and now I wanna tell it to the world. Ili wajue ni wewe, kama si wewe basi nani?
Askia landlord ako kwa njia anataka kodi, ni wewe uta provide. Na nina ngori moyoni zinanijaza hori, ila nitakuwa fine.
El Shaddai, Mungu kwa na kile ninadai, ulinipenda hata kama misifai.
Every day is an awesome day. Na vile unanibariki hata mimi silewe. And every day you come through in an awesome way. Kwenye viki nimepata rafiki, rafiki wa kweli.
Na kuna kaloni mahali kana nijaza wori, ni wewe uta provide. Nina mahali natamani kulipia mpenzi, sote tutakuwa fine. Na madakitari wanasema hali siyo hali, wewe unajua tari. Na hisi nguvu zako kwangu,
I will call you El Shaddai.
El Shaddai,
El Shaddai,
El Shaddai. Ulinipenda hata kama misifai,
hata kama misifai.
DJ, DJ Gabu, Adi Teacher, Adi Teacher.
Kama unaibu wa sigara, kocha mtiani tankitaka swezi. You got me crazy for your love. Nafsi na moyo na kwa sana daily, I won't let you drive me crazy. You got me crazy for your love, baby. You got the juice I've been looking for.
Bali tu bali kiwa demu juju fetuli mbona suga. na suju Chukue vasinga zili mubire Fata mwana mwola boy tuvimbe
Wamba tupale
Metade de mim, mon amour. É Virgita que de todas as rosas que tem no jardim. No jardim. Essa forma você é louca. Me deixa com água na boca. Quando toca, meu body fica na lume. Vamos pra mamá, pra papá. Por fazer essa menina. Menina, mais linda do mundo. Exata, choco, choco, que me tocou. A mamacita que me tombalou. Que me tombalou. Exata, choco, choco, que me tocou. A mamacita que me tombalou. Que me tombalou.
Oh, my baby, te amo.
Kenya najivunia uko kijijini pwani likumi hapa mjini nimezamia ndoto zile kwa kucheza boli mara ghafla kwa mziki zikahamia my daddy I'm sorry ukiwa bingu nimejona frahia kangotani sinikaanza kuimba Mungu si asumani nikakutana na mega akanipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipaji yeah. Fitina za ndani ndani mara kimu wanavimba Pendo na nani njeli ya masekula Nikajipa imani ipo siku nitashinda Mana mula ndo mpaji yeah. Now I make my paper And I bless my family Ole walo nicheka
Nicheka
And zinavaga kanda mbili Never, never, never
Give up
Never, never, never
Give up
Never, never, never Usikate tamama na Mungu anakuona Never, never, never
give up.
Never, never, never
give up.
Never, never, never sikate tama hangaika kila kona. I remember mama told me binadamu wanawema ukiwangalia usoni ukiwapa kiso wanakusema
bandem negativity hypocrites me abandem my life condemnation me abandem wananisema tisifai me abandem Negativity, hypocrites, me abandon. My life condemnation, me abandon. Wanani sema tisifai, me abandon.
Now I make my paper and I bless my family. Ole walo nicheka,
nicheka.
And zinavaga kanda mbili. Never, never, never
give up.
Never, never, never
give up.
Never, never, never. Usikate tamama. Never, never, never
give up.
Never, never, never
give up.
Never, never, never sikate tamaa hangaika kila kona.
Treetop, love so nice, yeah, now we can't stop. From the first touch, boy, from the weak spot, we can love her. Monday and Tuesday, we can link up. Wednesday and Thursday, we have to walk soft. Friday are my days, nice as fuck. Can't wait to cuddle up, so baby, hurry up and come my we can love, yeah, yeah. When we You know we off we go real. Me, you want some wine, what a real nice trio. Me, you're the remedy, mix you the energy. And the gummy, I go play me, need no referee. Set me free, set me free. Use your loving and come rescue me. My
we'll be right back. kama ni mapenzi baby nitakupea. Nakudekeza mami mazuri nitakutendea. I know you like the flowers, red roses nimekuletea. And they say umeniroga, but I don't care. Yeah. Nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fred Prince of Bel-Air. And we live together, toto tukiwalea. That's my prayer, 'cause you make my heart go
kuiva sio chakete chako mwingine akaka vile nakupenda kama nimekuza. You make my heart go pa pa pa. Sema utaka kwenda wapi weekend, take my time, take my money, spend it, spend it. Haya sio mapenzi, this is crazy crazy. Pana paka nazidisha change change. Hey, tazama juu ya anga mapenzi yametanda, jangwani na mchanga kizani naona mwanga, panga pangua panga, wako sina ujanja, wako sina ujanja.
You make my heart go.
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda. Sitaki kudanda danda, kukicha kutanga tanga. Gundi taku ganda ganda, fundi taku kanda ganda. Siva taku pamba pamba, nikiwe na wina chamba. Nani moyo kama napasuka.
Shamane, nikangale au shashamane. Aka kanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare. Aka kanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Mami we ni mali siyo mare mare. Ndani ya dera kama msumare. Nikona wish na siyo gare. Nakani ngoko mimi ni shamare. Mavela zimeshika kijela. Musela put your hand in the air. Make a fist Mandela. Kwa jela na stela ndokwela. Kani ngoma kapela. Kani mbosho kwa hela. Kunyeshe umbrella.
Nyeke man
shafashi na mbosho.
Nyeke man
ndete kigosho.
Nyeke man
karedi la shoro.
Nyeke man. Nyeke man.
Aka kanguna ni kamali au mare mare. Nikamali au mare mare. Aka kanguna ni kangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Aka kanguna ni kamali au mare mare. Nikamali au mare mare. Aka kanguna ni kangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Adam na Hawa pale Eden wako majan madawa wanashashangale. Wameshikwa na njana shindo kule gani. Na kuna nyoka inamuonyesha kule katikati sare. Staki na umahita kula ningori. Imebarikiwa sana lakini inangori. Nyakusare siku mare mbogi siki munyoski. Nani bush inavanshi na ili ya Moses.
Nyeke man
shafashi na mbosho.
Nyeke man
nyendete kigosho.
Nyeke man
karedi la shoro.
Nyeke man.
Big ways, 5 days, 10 days. I don't dare wait for you, my charge. For you, my charge. You want the phone?
Yes.
No case, I no go talk. Cafe for you, my charges. For you, my charges. Take me everywhere you want to go. Tell me everything I want to know. No lies, no, no lies. Yeah, run am anyhow you want to run. Check out, baby girl, you fire for cigar. No doubt, no, no doubt. But you say, kilo can, I'm getting money, biggie money. So what's the fun? Ubi risky, body whiskey. Get tipsy, but all the bar risky. Kilo come, I'm getting money, biggie money. So what's the fun?
be risky, body whiskey. Get tipsy, but all the bar risky.
Whiskey, yes, there were whiskey. You know I'm go whiskey, yes, there were
whiskey. Your body whiskey,
yes, there were
whiskey. You know I'm go 50-50.
Whiskey, yes, there
were whiskey.
Yeah,
been a very long time. Yeah, he still a waste your wine. Body curve up, you're clean, I'm cute, so your nickel them blow my mind. Maybe give your money anywhere, anytime. Jiggle up your body, make me see your waist line. Yeah, you know you need me and your body risky. I grade that whiskey tonight. Yeah, you know you love, guess why? Just your being and right your style. Maybe give you the world, baby. Me say you are my bonafide. Girl, we love your style. Ready to give you the ring, girl, child. You are my baby, darling. You are my bonafide.
But you say, kilo come, I'm getting mad. Biggie man, so what's the fun? Ubi risky,
yeah.
Body
yeah.
Whiskey, yeah. Get tipsy, but thought you got risky. Kilo come, I'm getting mad. Biggie man, so what's the fun? Ubi risky, body whiskey. Get tipsy, but thought you got risky.
Don't let nobody steal your joy.
You know I'm
Musa, life is too beautiful, my friend. Pull up your head and come again.
Don't let nobody drain your energy. Like a girl only, but sometimes we don't need nobody.
DJ Gaboo at a TJ.
People gonna say all kind of things about ya. But you know if you pay them, don't you pay them no mind.
A lot of them will even try to doubt you.
I know.
But you know if you make them, don't make them waste your time.
No matter what you do, you can't please people. I tried it too many times before. Them only smile and turn around, judge me. Some even push me to the floor.
Cause if you make them mislead you, you won't go sorry when them no need you. Cut them off if you need to. Cause when you kill you, we'll surely feel you. Hey, no matter what nobody say, live life your own way. Even when the world's against you.
Hey, no matter what nobody say, do things your own way. Even when the world's against you. Let your light glow.
People have a way of drawing their conclusions. All when them don't know you, know nothing about you, or where you're coming from.
And some will try to stop you for no reason. Because your journey, them can't understand.
No matter what you do, you can't please me.
I've
tried it too many times before. Them only smiling, don't know judgment. Some even push me to the floor.
Cause if you make them mislead you, you won't go sorry when them don't need you.
Surely be you.
Hey,
no matter what nobody say, live life your own way. Even when the world's against you.
La 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 la
That is DJ, DJ Gabu, Adi Teacher.
African girl, come on up, be my bima. You know me, I really wanna take you for dinner. You know me, I get the money, passion, a bitter. For my area, they call me Godzilla. For the brand, when they young, pata pata. If you got a chance, make sure say you bitter. If another nigga want carry my senorita, I go chop on life, say na say move it down.
Bad boys like you, I like bad boys like you.
The love in a shinidia. Biggie back away, they make a bad man shot to Roma. Philomena do the dirty wine for the conga. No fit to leave you for any reason. I want to invest in your body, I want to invest with my money, You know say now you are go marry, How many picking we go born, This our love no go funny, Me I no go play with my shorty, Anytime I look at your body, Girl, you they make me the honey, Shorty, yo, your body make me go down low. Waiting I go do without your love, African girl, they come on up in my bima. You know me, I really wanna take you for dinner. You know me, I get the money, passion, a pita. For my area, they call me Godzilla. For the brand, when they young, bata bata. If you got a chance, make sure say you get that. If another nigga want carry my senorita, I go chop on my sin, I say move it down.
Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Yeah, shuka na yo, girl. Roll it up, my girl. Just panda, soges, panda, leges, panda, chapish, panda, rudish, panda, shukish, panda, ivish, panda, malisa, panda, umisa, panda, teteza, panda, telesish, panda, tetemesh, panda, fimesish. Man fi call and shout and ball out fi uno. Kingpin a fly the G5 just fi uno. Man dem a dedica dem wish dem fi on. Like a bad girl in a the place, yeah. Fire.
Bad girl in a the place, yeah.
001. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shukisha. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Shukisha, shuka na yo, girl. Roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo.
Whoa, whoa, whoa.
Shuka, shuka, shuka na yo, girl.
Yeah, yeah.
Shuka, shuka na yo.
Whoa, whoa, whoa.
Shuka na yo, girl. Roll it up, baby.
Asi panda, fungu wa mkanda. Taratibu ni kukute kwa kitanda. Kesha ni panda, nataka nile chanda. Ukichoka ntaku kanda.
Ushaje nga kibanda, paka parabanda. Mundo kweza kama majene shaganda. Mime sanda, nimesha kuwa panda. I'm ready maru wanya mede panda.
You look good every day, let's take a holiday. On the jet, on the yacht, for the not a money day. Hot man holiday.
I like how you pop it there.
Panda na yo, panda na yo, panda yeah.
I'ma go downtown for ya. Oh, you think I could count on ya? And baby, take your time with me.
nile kitu amekupa mama Embu chotama kama inazama Nikupike chenga kwa dana dana Tuwafunge kelele
Yoni usiku mchana Jua kizama tuanze kandana Konyeshe kila menipa mama Tuwafunge kelele Mana wanao
See, she look into my eyes and she seeing designers Gucci, Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana Yeah See, she look into my eyes and she seeing designer yeah. Dolce & Gabbana Got me going banana yeah. Pass me the go, pass me the joe Pass me the thing where they make me go Pass me the code, they make me slow Pass me the go, oh, the go
When I look into your eyes
Come and give me blessings, let them rain down on me. We got no time, no ways. Come get a taste, fulfill all my tendencies. Oh, can you start from the bed to the floor? Can you give me more and more? Never had it like this before. Oh, 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 I wanna give it all to you. I wanna give it all to you. Cause you're not in love.
See, she's looking to my eyes and she's seeing the light. Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana
Find your booty girl, show me now Oh, you got to find the guitar See my life, now I'm falling for ya Leonardo Chopper Chica, baby, show me what your mama get down Chini mini mwagi kano Tizungusha kinyi nginyi ngimpia wapweza Sungura ni kupika roti Samba loketo Mina kakata chini pangala mawayo Mwagile kama mwabeto Akajui kununa haka baby fecho Kanataka pigo na Mina kapandisha kaushusha mpigo ya Ningo manzi tuela Kora shito hiyo Weka niweke Weka niweke Where can you wake?
Bad girl with a pretty girl pose. She wanna kill me tonight. Come missing my taka to closer. Oh, I don't know what is happening. I've been waiting for this for a long time. Baby, watch your walk out. Let me show you what I can do.
Ya warogi minda ichapa chapa Tuatwa tuka kijano Nairobi Gana waka waka macho inabidi fnike na noti Na kutaka taka bakwanza lazima nibishe hodi Tadani mini meru vile vas na chana Hey yo Jones na unaskizi umekwa mrasta sana Nadani utaniweza buda baska zana Adivode memba kwele kanisa ya pasta nganga So kenyo hiro apantaka Ni mari mnami bata na haga na kamjaka Na kuna nsaka no jomalu neza kanpata Yo nipate after pata singe wana run after haja beba minda mpita tu. Anatry kutwapa kitu tunona ni mshipa tu. No disrespect me no jisizi choma picha boo. But if you don't got a booty the summer honey sister too. Blessing nazo tumesunda kwa kibenje. Staying out of trouble atutaki lala stenje. Isi guli mavado panu tembe na kirende. Na hatu pedi maskando so seti mbali kamenje.
Hey yo fast me na piga kiras. Red sun for me dimples give me the glass. I'm your promoter. See what you na lipa in cash. No wonder since we rusha rusha to keep it up a bash. Yeah.
Mambo ya kumahaba ya
yako no mana na tonu no kawe
wana 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 pale tulipo kutana mikono tukapeana macho ya kati zamana wana 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 pale tulipo kutana na makubadilishana nafsi kukubaliana.
Yaeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona Rapi, ameni banu sura jeuri sina tena wendo kaganzi Meni maliza hasira siku mwe kisema Nidekeze, nilewaze, washushuke wanyamaze Nikinunga, nibembeleze, usini pepe nipulize
Watu ume washituke, roza ozi wa ume
Nini pike ule chote
chetu tuliza akili yetu ukinipa usiku nipe paka kesho 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 one time show me what your mama is two time I put up my money you
nitaka niko bebe ubembe chukachu
you know I like it
nitaka tuendeshe utembe kwa migu
you know I like it nitaka niko bebe ubembe chukachu you know I like it
I give you everything when I do my things with you.
You know I like it.
Follow DJ Gabu on Instagram at DJ Gabu Addy Teacher. And on Twitter at DJ Gabu _ Addy Teacher.
Mama inuka njoo mkupe tuzo Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo Boso ili na maneno yenye vundo Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo I say she's my future Sweet bambucha Wanga utajuta Kaika ukuta Nampa taratibu nampa Puta puta Napenda mwendo kanyage mafuta
Nitaka niku bebe ubembe chuka chuka
You know I like it
Nitaka tuendeshe utembe kwa miku
You know I like it
Nitaka niku
I hope you're happy now. I see you flexing on the ground with your sponsor.
Susanna, I hope you're happy now. I see you change your skin color and your hair is longer now. Abocando ya Champs-Élysées, ukitesa na kamini, none of my business. And I see you in London, silicone on your mama, shaking what your doctor gave ya, on your worst behavior, Susanna Van
tabia na shepu kabarikiwa mwanamme hisia pesa ni majaliwa ila wengi walinyimwa hisia na pesa kabarikiwa na kuona Brazil hapo Rio de Janeiro ukiongeze wanywele senje na no my business and I see you in China with the latest designer shaking what your doctor gave ya.
Kati Kati Entertainment Spanish DJ, DJ Gabu Adi Teacher.
Amida, hey, 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 why don't you come over tonight? Hey, hey, Wacha lale kwa maji, bikitini nimekula miss your doggy. Ajwe na ichapa tunai, yeah, yeah. Ipe bend over si tusema, yale ya jano nipetenda. You know me want it, you know me love it every day and night again. I'm here, hey, yeah. I'm here, give me something. I'm here, hey, yeah.
Love it too, baby, navishindo. You better know, hapo mefinya, finya hivyo. Your tender touch is on my dash. Hapa kende, wana fast touch. You got the swag, them can match. Oh, yeah.
Hamida, eh, eh. Hamida, give me something. Hamida, oh, yeah, yeah.
Hear this.
Hamida,
hear
give
this.
Me something. Jiggy, 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 jiggy.
One more time. In your defanya last time.
I'm
Your love. Toto.
Toto langu wewe.
Mama Toto.
Kitikisa hali Toto ndoka Toto.
Oh mama Toto.
Toto langu wewe. Toto.
Follow DJ Gabu on Instagram at DJ Gabu Adi Teacher and on Twitter at DJ Gabu _Adi Teacher.